But you see,
we don't give a break.
Yeah, and I wish Manya Wakumanya SKTA is in the building.
Aifati uyu ni mungeri, kasi iyo ni pita museri. Una zelu za mapeberi, zelu zako iwe za nitonda, iwe jeni from love to lambo. Mtima wa uchaya na sando, ulikupa kisa uzeleza. Yutu ulinayo kwenye zelu za uzende, ndiwe chizende, unga yende. Kosa bwela futi kuli ine unga yende. Kinga kachola, yenda kwa mako. Tuhala kwa singo,
acha wa mako. Una monga, na beza mungeri neu. Chichi.